Tata tɔlia, eda le abɔ me. Mawu gblɔ na Adam be, evo be nate ŋu ɖu atikutsetse kpata vɔ maɖu atikutsetse keleke nye ati ke na be wonya nu nyuie ku nu vɔ. Ne gbegbe ye ɖuia alaku, Satana alo Lucifer, Mawu dɔla yi ke nyo le dziƒo, meɖo to mawu o. Ye mawu tsɔe ƒu ŋgbe ɖe aʋlime ɖe me aglãdzedze ta. Satana alo Lucifer ke ɖe dame yi ƒo nu to dzi ne nyɔnua yi ɖa dze nɛ. Egblɔ ne nyɔnua be maku o, ake zi ɖe dzi be naɖu atia me kutsetse yi nyɔnua tsa tsɔe ne esrɔa keleke le axadzi ne zi ɖeka yi tsa ɖui yi womeɖo to mawu o, yi womagbate ŋu nya mawu si gbeleke woku mawu dome le tsa o. Yo kpɔe do dzesi be wotsi ama, yo va be le mawu me ŋkume.